asawer sappo jetti lewru me hitande 2024 ta sakira be sukabe jokkolbe do weli e weltare tawon ko min jottin ton e kabaruji e kartina don e min Ousmane Niali Buuli e Mamadou Sama Seku ngoni on do sembe seku hono ngorro da
ni selli basola Ousmane Niali Buuli harek e jom waare selli
wallahi mi yatta Allah
kureji ne
basi wallahi mo ben haa heewon ko won ton
e belle mosu meden Ousmane Niali Buuli hande en puddiran ben jodo halaji hakno bilidni mali ben darande hayabe le kabar mudun jukina hen batu mawdo CNG fedde sukabe wattu lewru juwe warurun du tagal mudan jukina hen ko dum sabi pade hana hippede en timdiral birki sembe chalbi Ousmane Niali Buuli
sambe seku en puddiran kabaru yidi halde hala kaltidal hakkunu bibbe leydi ndi ko wadno ko be noddire dialogue inter malien no jam e dejere hebirte hakkunu bibbe leydi ndi ko timmile yontere yabbe ne do bomako do
no jati Ousmane Niali Buuli jodo halaji bibbe leydi mali de lemudun no haybe be ben ngatadama hakilo sane burfu bangal hebgol golle keddana ko ben Ousmane Mali suko do fesango alsisi
hejabe ngarbe hawrde o do jodo hala holti wiide ana yidi sukab jokolbe golnobe hore mu em faabe yellabe keba jawdi ni mbaabi birde yeso gollirde mabbe din ko koliti du wiida be jidi sukabe jokolbe tewtine ko golla yela wita wita mu en o ana watta faadu ko be tawtita gube jogi be kaborde ko ana watta janginde sukabe jokolbe golle fa yotto itude dati mawlatal sababu e jood mabbe be golla golleji be mbawi hebude mudum seeda hala mudum dum me mama le dido jooda halaji kawrbe o do jooda hala holiti du wiida wajibi jonka rewbe fa yotto lojaabe hokke darne nokkule to anniyaji di bametetu ko holitaale dido jooda halaji anadu tawtande jokolbe golle yella rafi gollal le indian heba buitaade janginde be lediyan kaku le cuudi jangirdi fayo toto be ekintinte habo kanyundu hala mudum memam le timode odo batu modo mo malin kobe yidi so haltide mudum holtama le hem wiide tariki fayo to leedi amendi no wordi jangine le cuudi jangirdi
sembe se kuddo bama ko do e le kedde leedi meden ni hakilaji sukabe jokolbe ana cedi di an yaaji kertana hadi sukabe jokkolbe le kaltidal hakkunde bibbe leedindi
jati jati Ousmane Niali Buuli yogabe so holti wiide himmeji mabbe wattanama hakkilobe ko mbi dum ben be njaay fi darande mudun le mber ko hawra e dum mudun kuma finkita ko hebe den kedan fostango sita sita bi
en ce qui concerne les recommandations
hakkileje fugo holitaale o jooda hala ko naari bangal wattu gon koyde rewbe ben ga yimbe lojaabe le golle fugo naari bangal modri de en dejere du yo hune ko wili amen sanne mimi hayajono ga min jamina hakkileji bamade o jooda hala sabi yogabe holliti kulne en joyombe bede han hokkede grade general fatar kasi jootunde o lam hakkune rejo dum wana hune ko wili kan to menenga kuro be holliti dabri waran fiya ko naari bangal hebunde hayebe en golleji duuge hune ko wili kan mi be holliti tagal mud kasin batti fugo wattede leden hayeben fotta e mudun o jooda hala yimbe naye en wonko haltuna golleji mudun kambe wadi o jooda hala hakkileji mabbe kiddi
ay personne avec leur vieille pensée
sakira bi di kabaruji fu andore mba hebude do bembe andede do hella amen Facebook kanye konta X batuji subogol ardotobe conseil national de la jeunesse CNJ an hani wadde le lewru julli warorondu
non tigi Ousmane Niali Buuli ben dum do halaba li batu ministre en hultan wiide dum do ko hawra do mudun batu modo jeunesse den do bamako do li kedde leedinde yogabe bulti haklaji mun en kanko kuma fin keta be kanni dum kedna fo sango sita sidibe
nous félicitons le ministre
mala salma kanko ministre humni kabaru haro tiadde le leedin tiagano bami dabiriji wiutude sara yogaji le walle ko nodirte CNJ leedi mali ananato sabe jen e dejere hebe hakkune hayebe leedin le newalle sabe lamu leedin hannen an han wat hakkile jaati e dubbe hayebe wonbe le newalle same maati yoga anale bureau national newalle be dum jabboto jaati cemadate joyi min tijji hannen di saraji bamadi ananato sabe yalla newalle an heba joka datti lubbi di sare yamri le leedi mallen sabe yimbe yoga antun indum en tosama itta e newalle aran non sun batu an wadde le newalle ne metti kewdo anan maati hakkune hayebe ciaga sare bamadi hannen di wote fu ko watale ne walle CNJ waran wadrane wodri tasugula fu wala hen
a tekeni mangar ke beni kila ko nana
do na bata e mini mag yontrende mini mag meden handen ana fawido gollerde mawde leydi ndi e sembe siko adandi den gollerde na
siko wala Ousmane Niali Buuli yo nuwile gollude lamu leydi ndi ka dum fotawde anda haybe hewbe gon ana e leydi be andana fi nafaka de do gollirde Issa Umar Tugola won ko hebe nen ke da fastango Umar Wegolo e sita sidibe
cuude gollirde mawde gonde leydi ndi kanyen goni bernde lamu o ka ko heewi sukabe jukolbe anda no de do gollirde mawde gordi anda do ko ni golle majje
entre autres moi
mbami hisade tan nuyo horejo leedni kay ko noddirte cour constitutionnel portal hot cour de justice de nanal mudum le universite ngaji amendi di kulle kuma fami tangde mudum sanne di kulleji kanyun jati wonko facintinta lam de leedi kay honane leedi han marrede sabi son de kulle wala tan tan an wa hala jati wi leedi wala yirimere du wala
ma jirab quoi
mi citede winde nuygal serengal yewta leedi meden di hitande 2023 de do ciudi gollirde fu golleji mudden baylitama professeur mohammed touré andando kabaru gollirde mawde leedi meden di hollitiwde wajibi sukab jokolbe anda no leedi ndi wonde e yarde
les institutions de la république
di kulleji ko facti dal leedi an wa narta de gollidraaje leedi ma sariat di leedi bami go mudun an wa fudrade hoorjo leedi nin kay gouvernement makko e député en fatare cour suprême di enanal mudun e conseil économique une tirse sanne to bidde leedi fu anta de kulle ko sifoto lam kay honene leedi han yarde
le fonctionnement de ces institutions
fa be do sukabe jokolbe pama no gollirde lamude ngorri kanko andando kabar dido ciudo holli tiwide wajibi jottinobe kabaruji be pammina jamarnde kanye yimbe le politiki non watta soko dartete ko hebe
ko sabi de pade kana yopped ana kippi na sabi hedun pade kippirte sembe seko
suma nyali wuri ben to yiwarutun su tawi won anda fe sababu mudun wobbe ka holti wiri sabi suni ayi neddo hawra e lahal ma dan da hippan do inde makko
nen no yelan do wayli be jota be gatto non de
ala wayli wata du minen mi anda du minen kay bisbila goto fu wara ei ko babu kibi won hebade en to yiwarutu kede fasta stasidi be
an ko ni willa ka soro ko
menani le tarikiji bi hippol padal wooda neddo goto tan way wadde dum dum woni neddo mo gormo dum sami to menenga yiwaru menenga me jamneti hakkile holde tabi men andige yo jabata padum en hippe sa neddo fuyido padal an hippi tan ngam anda ko facintinda first melle bollin sumi yid padal an hippi tan me jabbo ngam anna mana mudum ta yoga ana hala hen kulleji tati go mudum dum sifo meede din bel mudun dun sifo zeno tat bel mudun dun dun heetna tomonde bonal arsugo yoga dun kalta to menenga yuwaru hunu fugum andi ndo padal hippinga soni men andi neddo goto andi gennini an yidi nyamude nukkuje fu soni nyamande jojinama men waay nodre innam ko kile jeddi e padal me hippadun jomo wasa warde fotte en nyamane
nasoraman an gon be korom dalore
on kebi famu dun yo hello min biata azanda kiltere don kabaru finata waji festival malirir kawrital jallinigol himbe fudi illa sappe dat lewru mendu
ngaldo kawtal ngal sistum dun yo do gondal mbeer fana mudun yo janginde himbe le ben jewtinobe yalla bedro famdu yo finata mali den no untiman ala jangu ben ka haybe hobe na doma to blamba bako jikorni asey latirde nyamma koro e terrain kalabankoro yalla ben bedro famdu yewtere jingade tedi tondi
sembe jegu dun nabata e kabaruji haro chalde dendi katindi hebe nokku mawdo do kabaruji haro chalde kewdi mbayi wadede
jati jati usman yali buli nokku do salif keita domingo ndenno yewtere mo ne mudun gazon synthétique do woni gazon ben nyemina do ana wodi dun nokku do yino watte mudun e kanye nokku do joueur en bismite e terengaji maracana basket tennis handball volleyball ben dun do udutama nyandi asver sapo e jegom me
e jaranto kayto to hanbe fide finale championnat régional ballon andam le check de yonter yabinede
non jati usman yali buli yo ben ay sigi kay kane jariya kita ndeno fulal gal yo nyande nokay tati meto latirde basi kulubali kay ndamitina wide kala kebdo mben kaw ele gal do kortal lato kaja do region o bangal pide ngabgul division 1 mi radon timi takabar yo handi
non jati do kadde kabaru ji di kikida ko sekrabe gondo le malfi e mangal mudum min jouta hedade kabaru ji katnaade sukabe jukolbe di al holle en jango